makonia usemaingila ungole mashanga ibako usemaingwa tuligaya usemakenga ule makolo boinga shema ule bongwa ila
Hey.